Yo katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ono na wabude government okwasiza abantu mu bitundu awayikula amavuta okuganyula mu byobugagga ebivaayo kiyambeko ebitundu byabwe okulaakulana. Katikiro Charles Peter Mayiga yabadde asisinkanye ekibinja ky'abakugu okuva ministry ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omutaka ekyakulembeddwa minisita Ruth Nankabirwa Ssentamu. Bano eno bakiise mbuga okunyonyola eggwanga we lituuse mu kuyiikula amafuta naddala mu Bunyoro. Katikkiro yagambye nti kyankiza abantu abawangaalira mu bitundu ebyo ebisimwamu ebyobugagga eby'omuttaka baba abasaale mu kuganyulwa mu byobugagga eby'obitundu byabwe okulaakulana n'okussaawo obwenkanya. Ono nno agamba nti gavumenti erina okwegendereza nnyo obutatyo bula butonde bwansi mu nteekateeka y'okuyiikula amafuta g'eggwanga era nekakasa nti ng'obwakabaka bwa Buganda bwakuwagira enteekateeka z'okuyiikula amafuta gagase eggwanga Uganda, era ng'agamba nti emiganyulo mingi egifumbekedde mu nteekateeka y'okuyiikula amafuta era nga bo bokka abaana ababeetegesa obulungi be bajja okugifunamu. Minisita Ruth Nankabirwa yabaziza Katikkiro olw'okukkiriza abakyaze n'okwanjula enteekateeka zaabwe ng'asaba abantu ba Kabaka okuziwagira mu nsisinkano eno. Yayindidde ku Bulange Mmengo yeetabiddwa mu baminisita ba Kabaka abataka abakulu b'ebibika, bassenkulu b'ebitongole n'abavubuka abakulira ebitongole by'amafuta ne gaasi okuli ekirungamya emirimu gy'amafuta ekya Uganda Petroleum Authority and Uganda National Oil Company bwe bategeezezza nti omulimu gw'okuyiikula amafuta okuteekateeka emidumu n'ebifo wegana yasengejjererwa gunaatera okuggwa. Olwo bannayuganda batandikwe okugalabako mu masekati g'omwaka ogujja 2026.